Chewy. La 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 la. Funny boy. La
la. It's the kids, baby. La la.
Na wazo singetokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye barifi nikukumbate upate joto. Twende kwa pipi atupe baraka tuzae watoto. Hey, yeah, yeah. Kozi laini mtoto sop sop. Tumbora kuvalia crop top. Fane sawa nini? We don't talk talk. Sitaki shovonisha blog bro. Yeah.
La 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 la. Lala kifuani.
La 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 la.
Kichuna lala usinzie.
La 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 la.
Umembeleze ni kuimbie.
La 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 la.
Nikimuta sukari, ananita asali. Lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari. Na kuvunja kiti. Kanifunika mba za upendo wake. Menibeba kwenda juu. Wakimponda sawa. Hawajui nona zidi kumpenda.
Siku kwenye kimuwa mvua, tukivua vua. Sema taji laze kwenye kifua. Unanijua jua. Wajua, masaji ya mafuta nikikuchua.
Kozi laini, mtoto sop sop.
Tumbo la kuvalia crop top.
Faima wa nini, we don't talk talk. Sitaki shobo nisha blog blog,
yeah. La 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 la.
Lala kifuani.
La,